Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
Jackson, together me and you, just a little. Excuse me, miss. Excuse me, miss. In a language. Excuse me, miss. In a language.
Byron.
Together me and you, just a little action. Yo, so get a caribou ni pupe itikasi. Sio utani nacho omba ni nafasi. Kama dakika tano, two of your time. Nikweleze ni, leave it behind. Talk a first time, ni nipole my eyes. On you, nini believe it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Mtakupenda buna, utanipenda tu. Haki nimepiga magoti kwenye sakafu. Mtakupa chochote, utakacho. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep. Villa scandals. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep. Villa scandals.
DJ Byron.
Spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family and men. Nataka tuishi na wewe pamoja. We're together forever and ever.
Yeah. Mazali pasala la udren. Nakani shokuna maisi wakani. So nikampeleka decimal. Hakapatana na punyet. Alafu msio kaka mpeli track. Rasha mimkali, nenda zamziki tuna dakitari. Wakatika nisha pasi tuna dakitari. Sumaji wa fresha na kuwaga dakitari.
DJ Byron, DJ Byron, the Scratch Master.
Boss minare, domana tuzem tunashindaga kereri. Wanataka mpango kando atini wadare. Boss, hey, nisha mare. Niko mdogo mdogo tu kwenye gare.
Hold up.
Hey, Nisha Mare, Boss, hey, Boss, hey, 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 Boss, hey, Nisha Mare, Niko mdogo mdogo tu kwenye gare, Niko mdogo mdogo tu kwenye gare, Niko mdogo mdogo tu kwenye gare.
This is DJ Byron, the Scratch Master. Contact 0741-031846.
Nikampeleka decimal. Hakapatana na
Beat Nation.
Alafu msio kaka ni pay track. Twende kazi. Rasha mimkali. Nyeza gamziki tuna dakitari. Wakatika nisha pasi tuna dakitari. Sumaji wa fresha na kuwaga dakitari. Bata ari, mini ordinari. Sigo getikari, boss minari. Domana tuzem tunashindaga kereri. Wanataka mpango kando atini wadari. Boss, hey, nisha mare. Niko mdogo mdogo kidogo tu kwenye gare Siu sare Nikisonga mbele wako pale 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 Si tuko kwenye club tuna pale 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 lezo yani pale pale Narusha mizuga
Kawe ni MC, stick to the wax Unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks Sisi tukia wadhiju, anatawala industry Na we bado uko chini Kabla jina yako edroji pe miaka kanane Kalas man kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikuchukii na kudharau.
Hello again, it's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and United. London is heading to today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. Well, I think it's about time we joined our commentators, so we're going to have a full play. And the commentators on today's game, and gentlemen, a special out there today.
The Scratch Master. DJ Byron.
Na mashuja wengine wengi tu zaidi ndoto kujisaidia kuepukana na mta heshima kwa mtaika mtenga kuwa star California mta moja bala mali maska uzaliwa tu kila siku hama aende aende wapi kale bado iko kwa hiyo moyo ndani genge familia to kuingia Kenya mzima mziki kuisikia kama kuza unga kanza pole pole baada ya hita kapa baada ya kolera kupanda kila kukicha wengine kando wajaribu kumchuja kujiangalia mbele ya kio kwa ukuta mgeni ndio amekuwa mzee wa nyumba heshima kwa mtaka tulikata heshima.
and get down. Get down. Get down. Get down. And get down. You know the wine to waste to get down. Remind me of my phone if I break and get down. Get down. Chekelea sini fundishe kidogo Nishike wapi hiyo style ni kwa jo okay, asa naishika Lakini unapinyoa tunasikia kiu kabisa Situende basi jisi yeti beba zote Na matibari kichu maze uko hot like whoa Hey, hey, hey Maze una ni confused like whoa Hey, ha, ha, yeah The way you move in your body like whoa Hey, hey, ha, what? Baby,
now, 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 hear this
attention.
Worldwide and log on to www.djbyronworldwide.co.ke.
Yeah, you heard about me, you baby.
And the mattress up and the leon attack with your kamko poa. Kamko, 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 kamko poa. Niaje, leon yamkas, kui tuvi.
The Scratch Master. Byron.
Kulijana kuliendaje aje.
Wa mikono juu.
Lazma kashike.
Life ni fupi na misi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu.
DJ Byron
Banjuka tu. Banjuka tu.
The Scratch Master.
Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Mina come through niki rap tu. Ma 1-2. Na kwenye club watu wana dance tu. Domino kwenye track majabu. Big wazim saudi ya dhahabu. Unatakaji ma. Welcome to Fora sura ni nice. Ni hit I'm the bombs. Oh. Najua nime wakwachu. Najua leo lazima watu wa banju. Okay. Chafuke kwa nini. Wanauliza tutasifu happy mbaka lini. Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini. Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane.
Hizo namba za simu ndio tupatishane.
Ni vile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu tutainuka tu. Na kuruka tu. Banju kaju. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, banjuka tu, weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, tutumejuana umenibamba ni aje. Situende hivyo unionyeshe mtaani. Si uongo, hiyo kija yako ni safi. Nikaribishe, nyosani jue ni aje. Na suna jua nyo nimekame na gare. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nipenye hiyo keji na nishikishanga pepe. Nje na ndani kila kitu ni deadly. Lakini na hupa inanga wageni wengi. Juhi game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho safi le tutadu. Hizo vitu tutazikuta. Lali na mashiki tutitupa juu. Meliuma juu zimekushika.
Ruka tu. Banjuka juu. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Banjuka tu.
Scratch Master.
We don't play, we got the mirror selling gomba
every day.
How many killer weekend in my city? Who in the fourth night long? Was it fun to the break of dawn? Shorties walking around, spotting them dawns. 5 in the morning, singing a happy song. No matter what, believe that brother in Nairobi is where you gon' find me. Wilding out and with the rest of Nairobians. Got it lounging, sky laxing. Don't matter, even fucking up.
DJ Byron, B-Y-R-O-N, Byron, DJ Byron, contact 0741-031846.
Mini mugenge na pitaga na zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifika mabins nimebleki. Niko viti nimekula makuki na makeke. Oh okay, yes, okay, baby okay. Nimesete, sete, napendaga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Si mama, wacha kukatika kwenye kete. Kete, wacha kujisunga tu kwa kete.
Tunajua genge inishani kishabete.
Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni fate. Fate, fate, boss, hey. Mazo sinitoke, kuna tos, anataka duni yende kwake. Maso sema kebab, yende omkate. Hey, boss, watapigwe mate.
You got that denda, denda. She can really get a good one, good one. You got that denda, denda. She can give you a good one, good one. You got that denda, denda. She can really get a good one, good one. You got
that denda, denda. She can give you a good one.
Tafu kwa jani, utini jani. Takupa jami, ukini.
She can give you a good one, good one.
Takupa jami, ukini jami.
She can really get a good one, good one.
DJ Byron. DJ
nisipokushugulikia kaa kwekea maji naweza kuwa nashikilia roho yako fiti kaa glasi nisiachilie sabujo naweza ivunja mtotoe nikatambia wadua na nikoshua utamu ya manzi mnaijua nyuma ya kila mwanaume endelea kimaisha kuna mrembo anamshikilia na msupport kabisa manzi we nikaa pesa yangu kwa benki na kuhifadhi maisha ya baadaye watoto wengi si unajua ni katrak noma kwa msanii feeling yenye unipa nikiwa studio ndani mtoto nikaa hewa ya asubuhi na mapema juu inakata wingu smile yako unacheka. Se una blush, una dai na kudanganya. Ukweli
the Scratch Master.
Takupa jami, ukini jami.
We are the Beat Nation. Why?
kunya pena tena na nikasema sitoumizwa tena nikaja kutana na kijana wa Nairobi
DJ Byron
nashindwa kukata mapenzi moto moto aliyakawa mtoto
We are the Beat Nation. Master.
Mwana jua hivi simu ziko ofa kuna mtu anatusumbua hoteli 12 star baraku ruka fana shopping tu aguzo viatu sawa hizo nguo pia hapo sawa dina nzambiru siku maisha jamu baadaye masaa 7 tunaingia klabu kwa makali yote unataka VIP DJ anacheza ngumi yote unataka Adija tafadhali ishi na mimi lele we wangu na wako tuishi kigenge
Adija nasubiri kwenye wako nikupe baba
Wananinokisha, wananiambia, mimi ni malaika
Karibu yangu mami na kunipa busu ye Diyo mana na kufata fata Kila unapokwenda kama kivuli ye Diyo mana na kufata fata Kila unapokwenda Aha, kama nyota wewe wanga Nikwangu we malaika namba moja ye Baby, usiwe na hofu Wala usio gope, usio ne haya we Kama nyota wewe wanga Nikwangu we malaika namba moja ye Baby, usiwe na hofu Baby
We are the Beat Nation. na wanyadhani wako mbele wako nyuma jamaa. Yep, shika glasi, weka barafu, mimi na kinywaje nyuma kwenye mashavu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu, wakitaka wastake game yangu ni shafu. Shika glasi, weka barafu, mimi na kinywaje nyuma kwenye mashavu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu, wakitaka wastake game yangu ni shafu.
DJ Byron. Byron. The Scratch Master. Now this is what a real DJ should sound like. His turntablism legacy shall reign forever.
Shake your feet, baby girl, and hang on. Imagine your quarrel, did you ever do about?
Who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand out of my face, because hey, I am unbreakable, I am unbeatable, I am unsuable. So if you like my song, sing it for me, I say.
Who can do over me? Who can do over me? Who can do over me?
Yeah.
party, I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping on, but the beat a lime. All the sexy ladies playing hard to find. In the club behind it, but I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you
move, I'm with
it. Like I'm a thief, I'm not clear, now I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew, my crew.
kama tutaweka mikono juu. Basi, 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 shake your nanda, shake your nanda, usiogope ni Habib na Manga. Shake your nanda, shake your nanda, usiogope ni Habib na Manga. Nasema moyo wa nyumba, moyo ya uwa, yeah. Kitu cha uwa, nanda kipita wa nyumba. Chukiva, viva, chukiva, viva, moyo wa nyumba.
Awura, 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 man, it's your boy, Sean Dandy. Don't be joking, and you're chilling with DJ Byron. Don't touch that mixtape. Actually, you can't touch it, but we're still here, you know? Yeah, Awura movement. DJ Byron, keep it going.
I make your mother. Says it quarter. Kila malu nenda, mina kufuata. So go kukuambia, mina kupenda. Atwa uivu na wazani kusema sema. Yo mother, nipigia simu, miaka simu juni. Mine kwa skunde, tukwane wapi juzi. Izo ni uongo, lona jua. Mlangu ambi kwa wazo, kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After you can see me in the Zambia.
Nakuhaga mi kwa heri na mi ina kutakia la heri. Kukupenda mesi wezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuhaga mi kwa heri na mi ina kutakia la heri. Kukupenda mesi wezi jamani mpenzi kwa heri.
Na shuguka kila kitu angiru defeat. Yol pocha tuntano lufika ni mechizi. Silano kusemo kweli sikuli. Ketani wana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Manu kwa chepeme na scan kani mechoka.
Kuteteka ni niyo paliziko.
Na setu kufanya kasita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After hiyo tesemi ni badi Zambia.
This is DJ Byron. For bookings, contact 0741-031846.
Nina kamoka sija igogesha. Chezo bado sija upoteza. Vile nimekuwa nikikusoma. Sana fantasize vile leza kuona. Smell ya perfume yako ni poa. Tena dress code yako ni ya power. Ina show features zote uko nazo. No wonder kila mtu anataka pite nazo. Attitude yako vile noma. Messing softy na umesoma. Baka mabuda wanatamani. Vile wanaiza peja ndani. Walking out amini ufue na uzangu.
Wanna shake it
na furahi, deyo ni bidii na furahi. Sahi siku misha ingi ya klabu, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Diva shawika, haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like na mina kulike, so tuna like ya nasi. Unasike na mini na psych, so tuneza anza kutai. Na ashara ruka, ashanza kucheka. Kiswahili na musha hata kamba ezi huka. Kabla jamka, hajanza kuenda ni shamu. Wagizi ya smart of ice na sambuka. Hey, mami ya 18, zami ya tuwaje.
klabu, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Diva shawika, haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like na mina kulike, so tuna like ya nasi. Unasike na mini na psych, so tuneza anza kutai. Na ashara ruka, ashanza kucheka. Kiswahili na musha hata kamba ezi huka. Kabla jamka, hajanza kuenda ni shamu. Wagizi ya smart of ice na sambuka. Kumbe ni under 18, tami ni getu waje. Kumbe ni under 18, venya napewa maje. Kumbe ni under 18, sijui itakuwaje. Kumbe ni under 18, nitambia jajaje. Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Jukawaida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today, niku nasty. Nina shore, nina manzi. Walu nikataga, leo wanasikia ouch. Juhuwa na mahaga, zina fit kwa couch. Bizubi sana, yani ni mzubi sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana. Nikataga, ya university of Nairobi. Kukumpandilia, itakuwa gaobi. Haka nisikiza, tuende walk in the park. Nika mshika, tuna talk in the dark. Mabody language, aka bubu talk. Apo Jivaji Gardens, shastukia makop. Wapia idemu zana pia wenya ngawa. Miku tuwa yangu ya na kikami za hawa. Kumbe ni under 18, sami ni getu waje. Kumbe ni under 18, luna napewa maje. Kumbe ni under 18, sikuita kuwaje. Kumbe ni under 18, itabi ya tijaji.
Kwenzetu, leo ni lazima ni getu tuza. Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu. Twenzetu. Leo ni lazima nigete tunza mwanangu. Twenzetu. Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu. Tunda.
Nyeze zama unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mtoto Hadija aka Okwonkwo. Unasikiza matikiti tikiti za DJ Byron manze. Ustoke hapo baadaye mora manze. Boa
DJ Byron The Scratch Master.
Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu. Leo ni lazima nigete tunza mwanangu. Leo ni lazima niende tunda kwa razangu.
We are the Beat Nation.
Leo ni lazima niende tunda. Nione kina njiri kina kinunda. Acheng kina nduka. Cheki ni mengara marinda. Akala chime chule boya adida. Na washwa nina mabesa. Weta chafu wa meza. Ukiona shore beste kuja. Kikulenga katika na ukuta. Dija kibo tunamshtuka. Akwende ya chapwe na machupa. Kini ya kibamba tunawika. Leo stakishida kusumbwa medula. Cheki
regular mingia club na miwa. Mistari zimekwisha zote kwa kichwa. So pass me na mada papa paripa. Papa paripa.
Twenze tu, leo ni lazima nigete tunza mwanangu. Twenze tu, leo ni lazima nigete tunza kwa razangu. Twenze tu, leo ni lazima nigete tunza mwanangu. Twenze tu, leo ni lazima niende tunda kwa razangu.
Tunda, leo ni lazima niende tunda. Kimi kwanza kukubeba kisha kadunga. Mashori hao maze na wazungusha. Aisi machizi anakuaga na lugha. Na mini mwenye mingi ya club na miwa. Wadhani kumerera lakini nalima. Najifanya sizi kutrop sina ngata. Afadhali mchezo kwa sofa paka. Nacheza regereke madro baraka. My red red when you be 40, aha. Roundi mwenda nitoke hapa. Next time tuonane misho wa mwaka. Kisha unipate kwa mba. Ish boss letter roundi moja jama. Sio si uweke kwa bili ya meja. Siezi amini vile club imenja. Aish.
Mama mtoto, unafanya na shiko na choto. Kwanza ni kichekio kifua. Nasikia karibu kujiua. Lips zako soft zinasema. Nino yangu lazima itasema. Nashindwa juni zame wapi. Nino yangu sasa itaua wapi. Usiwatendele ya cheza nalo. Mbake seme kinazo kinazo. Nashindwa juni zame wapi. Nino yangu sasa itaua wapi. Usiwatendele ya cheza nalo. Mbake seme kinazo kinazo. Hizo tekeza kuzani kwa chu. Unafanya biski ya tupembachu. Hiyo mili ya kwetusonga kidogo. Nino yangu inaruka kidogo. Kamu bonge na yo inazusha. Lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa. Nakupa mure kama mara sita. Sijini nisemi.
Hapa job kuna nyundo moja tadunga api. Na msumari ni moja itengia api. Tulia nipe msumeno ni guare vifiti. Ikezekana nitengeneze yo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana. Ilalishe hivi ni pigeranda. Na sandpaper ni kitu ya mana kusugua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Winandalie tuju ya meza. Atuteki mana tape mesha. Nifupishe, nirefushe. Alafu ni kati. Rangi rangi ya blue ni pake. Lakini bado paka sena shindwa ni pake pande gani. Usio na siwase ni mteta wangu. Temaliza leo leo. Ndi utajua kwa nini. Squeeze ni tuwa mungu wako meo. Meo.
Nashindwa jone za me wapi. Nindwa yangu sasa itaua wapi. Usumati ngelea cheza nalo. Mwaki sume jina za tuwazo. Nashindwa jone za me wapi.
Kirur, kirur, kirur,
kuna watoto. Kwanza kwa konta kuna moja ananipiga usoro. Na mnyemele huku ni kisita, sita, sita. Gani angalia vibaya lakini minajua yuwa nitaka. Mkwa wele ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima joku kunywa nanu. Wanukia poa kwa ni umechipaka nini.
We are the Beat Nation.
Asibuiki fika joy club isitoki. Bila wele mekukunda jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nikago hizo vitu. Nikiona zimesimama lazima jonda kutibu. Na zimesimama lakini kuze swali. Umeva chupida pijo hapo ndani. Usiniongeshe kigoso jo. Kwa nwe ni mlami leo nebeba sidi zangu. Sidani trust yangu waiko na bado weza sema nami. Sina class na bado weza sema nami. Niko kesh, niko maju, niko kero.
Digi barua mzwe vile nafanya. Hopu konyeri bado muna kazana. Tala niendele salimia sana mother. Bro, natuwa nimekosa. Bro. Bro, natuwa nimekosa sana.
DJ Byron The Scratch Master.
Kabla niendele.
Oli tiki ya wapi.
Bro, natuwa nimekosa sana.
Oli tiki ya wapi. Oli tiki ya wapi.
Bro, natuwa nimekosa sana. Natuwa nimekosa sana. Bro, natuwa nimekosa.
Nyegezama unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mtoto Hadija aka Okonkwo. Unasikiza matikiti tikiti za DJ Byron Mango. Stoke hapo sana
morana. Huko nyeri bado muna kazana. Kabla niendelee salimia sana mother. Hata unashindo nwapi nilikuwa na lala. Kilimwa linchukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huko Nairobi nimetua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi sijali. Majengo linifunza kaki jeshi. Huku kali fumuenda jino hoja. Ama bezi ya masidi kushikisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na wambie ni kupoa.
Let's go. We are the Beat Nation.
Now up in the world. Damn, my haters come on me pendy. Kule disembe. Meza wembe. Now up on life come aside a car rolling. Now when you weave watching your game. My fans me now up in the world. Now up in the world. My fans me now up in the world. Na ma autograph uta sign siku zote. Na wa shukuru walioni hold down. Na kwa hi rap game sita wa let down. I promise. You know what I promise to. Album yango ita kuwa disco. So you better act like you know what you listen and on the road. I say my friends, oh, oh, really though. Once again, here we go. Mr. Jackson knocking, knocking on your door. Now wapa V2 haters, now wapa mambo. Now wapa vidonge, wakitema shauri yao. Mina count blessings, I'm kucho. Na mpende, msipende, ndivo ilivyo. On my two, still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn, you're dead wrong. Na kama uko down, basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down, basi sing along. Kama kufloss is wrong, mazee, I can't be right. My friend, my fans, me now up in the world. Now up in the world, okay. My haters come up, me pendy. Kule disembe, meza wembe. Now up a life, come aside, I car rolling. Now when you weave, watching your game. My fans, me now up in the world. Now up in the world, okay. First two, na dedicate kwa my fools. When your PhDs, my player hitting degrees. Wanna taka kumfuta prezo down. Lakini mimi na wa show, I was a kani clown. All this, kwa sababu ya madem. While wana sema na wa drive insane. Kwenye membrane, and I'm like sure you're right. And if you're down with CMB, for sure we'll be tight. And if you're not down, bust it, take a hike. Cause I got my fans, and with that, I'm alright. So, see why he tagged in ye. Wala hamni baba ishi nye. Naziti kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Critics, see why he tagged in ye. Wala hamni baba ishi nye. Naziti kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Haya
DJ Byron.
Every day napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans, my fans, me now up in the world. Now up in the world, oh, my haters come on me pendy. Who lay the same bit, mess away and been our life from inside that cowboy. Now when you're here, what you know, game of fans, me now up in the world. Now up in the, let's
let's go.
My fans me now up in the world. Now up in the
world.
My fans me now up in the
world. DJ Byron.
My fans, let's go. My fans, let's go. My fans me now up in the my fans, let's go. My fans,
twins it too.
My fans me now up in the
world. The Scratch Master.
My haters come omnipendi.
Cool in December.
Meza when been up on life come aside a car rolling.
Now when you weave watching young.
Internationally connected and locally accepted. We are the Beat Nation.
My fans me now up in the water. 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 My fans me now up in the water.
My fans me now up in the water.